Tuli basanyufu nnyo okubaaniriza, okutulaba era okutuwuliriza nga tubayimbira ennyimba zino ezijjudde obubaka obukomyawo emmeeme eri Mukama. Ffe aba Golden Gate Choir twebaza nnyo Mukama kubanga atuwaniridde mu buweereza buno kati gy'emyaka 34. Kakati nti tubaagaliza akaseera akalungi nga mutulaba.
Turn it. matongo esene kaye bino biwome miranga jisuse tukole ti amonde tukoye katusabe mukama tutase gano matongo esene kaye bino biwome miranga jisuse tukole ti amonde tukoye katusabe mukama tutase katonda wafe abantu boturi bubi tusonyiwe byonna ebyasoba enkwasi nyingi eziruma abantu tukwate bambi tewalina buyambi tujjukire ebyakolwa katonda bayisirayiri bwe bali mu lugendo wabawonya farawo omukambwe wabawonya engajje ne basanyuka gano matongo eserekaye bino biwome miranga jisuse tukole ti awambe tukoye katusabe mukama tutase gano matongo eserekaye bino biwome miranga jisuse tukole ti awambe tukoye katusabe mukama tutase ebikolwa ebyali mu mulembe gwe Sodoma era biibino amayanyika bonabone basaanawo kyokka ye Luti yafuluma nabo mumwe tubyenenye ebikolwa ebinyiiza mukama waffe asonyiwa bamenyese leero nno wowulire ettoboozi lye ikirize mukama yakulabula gano matongo eserekaye bino biwome miranga jisuse tukole ti awambe tukoye katusabe mukama tutase gano matongo eserekaye bino biwome miranga jisuse tukole ti awambe tukoye katusabe mukama tutase
gano matongo
Matongo, 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 you know, you always, baby, you always, got on my muka elia tuliuga Amayengo gapume ya jo Ziru kwa tani jinyo Ada tujuga ya nyoyo Tutuluke mitare Katunyele tukalile o muka wawari Wadenya jesi kusefe tulina yamba Katunyele tukalile o muka wawari
Chikoli mechari chani, chifara kwa samba Na ukulumu wakwari wakwange, kile tesa kumutile Umkwano Yesu ya kawa, ya nguwati ya ndida Endinga ze misumari, ziya kumi mwajizari zize Mwe jeze mwongo mswabu, endini mwibia tuwalua We are coming home.
munana abasajja bamutwale teyeegaana nyakkiriza omutango gwange agusasula obumponye nyakkiriza omusalaba omunene ekikolima kyetikke olugendo olwali luwanvu omusalaba gwamumenya bweyeteeze bwangu obuswavu ebinebwa ebyatwalwa kubibwa bweyeyakaba bweyafaananga ennunume bweyeteeze bwangu obuswavu ebinebwa ebyatwalwa kubibwa bweyeyakaba bweyafaananga ennunume.
Come and meet him now and live with him forevermore. Nations are in heaven, shining day and night. Angels keeping watch over glorious wars, singing praise of God under Holy Ghost. We will meet in Jesus over there forevermore.
We shall sing and praise Him all the golden gates, praising God and Jesus all the day and night. We shall tell the goodness of the Lord our God. Come and join us now to sing and praise the Lord our God. We shall sing and praise Him all the golden gates.
Oh, Tewali kutisiwanga mukama ye musumba wa fe.